njalo umfoko ngingiza kukhuthaza sithi zami lahlanga ngishaye phansi simkhombi indlela phansi ngiphuma phansi enkandle masethamulela wathi konke alo yisabalele.
Wolimakise ngomsa wakho Thixo Somandla, ayini imvula sathele isomiso. Wolimakise ngomsa wakho Thixo Somandla, ayini imvula sathele isomiso. Wolomi
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 Lomi
Yeah, ne? Wena Xikwembu xa mina, wena tatani wa mina, hi lava pfula. Wena Xikwembu xa mina, wena tatani wa mina, hi lava pfula. Hi ta dya maranga, hi ta dya makwembe, hi ta dya matshopi, hi lava pfula. E pfula, pfula yini, pfula yini. Tatani wa mina Xikwembu, abana ba wena se ba hlupeka. Tatani wa mina wa Xikwembu, tatani wa mina Xikwembu, abana ba wena ba hlupeka. Balava pfula,
pfula.
Balava pfula,
mate.
Ay pindi kulunkulu,
pfula.
La pindi kulunkulu.
More music at HamThePianos360.com.